Usinevya kuhigiza eyes on you. Kupenda kupitiliza, you know that is true. Kukupata miujiza, baby you girl. Umenituliza roho. Natamani hii dunia ingekuwa yako. Moyo nimekwamishia kapeke yako. Toka zamani ningekujua ningekuwa wako. Moyo nimekususia kapeke yako.
Killer.